najimsafi.com.
Shaka Zulu, Shaka Zulu, Shaka. I'm coming out of boy.
Yeah,
Masawut, Kenyan boy.
Gina Udaki.
It's a TK2 product shizzle.
Ukinikosa kejani, utanipata Kilimani. Big bola niko fulumani, utanipata Kilimani. Good vibes in Kilimani, utanipata Kilimani. Tunamwaga pesa, pesa, pesa. Dani ya Kilimani, Kilimani, Kilimani. Utanipata Kilimani, Kilimani, Kilimani. Utanipata Kilimani, Kilimani, Kilimani. Utanipata Kilimani, Kilimani, Kilimani. Utanipata Kilimani.
A big boys in Kiliman. Ita waita leta Billman. Watoto wazuri wana Kiliman. Muko pande gani, situko Kiliman. A big boys in Kiliman. Ita waita leta Billman. Watoto wazuri wana Kiliman. Muko pande gani, situko Kiliman.
Omokana mulai munyole mukilimani muwako sinu zila ya lome lome wanyala. Omokana inumbu, omokana ebele, omokana ifiga wala iwanula. Ay wanula, 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 wanula. Umana wanula, 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 wanula. Siwezi toka bila kuma, liza pombe. Chup, 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 chup. Siwezi toka bila kuma, liza pombe.
Utanipata Kilimani, Kilimani, Kilimani. Utanipata Kilimani, Kilimani, Kilimani. Utanipata Kilimani, Kilimani, Kilimani. Utanipata Kilimani, Kilimani, Kilimani. Utanipata Kilimani.
Wote welcome tupate mautama vitu bambami Kilimani. Sijue unangamu kushere karamu. Come get some in Kilimani. Huku tunapati na mabebe. Na mabebe. Huku ni kupati kwenda mbele. Kwenda mbele. Huku tunapati na mabebe. Na mabebe. Huku ni kupati kwenda mbele. Kwenda mbele. Siwezi toka bila kuma liza pombe. Ai, 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 ai. Siwezi toka bila kuma liza pombe.
Kilimani, Kilimani. Utanipata Kilimani, Kilimani, Kilimani. Utanipata Kilimani, Kilimani, Kilimani. Utanipata Kilimani, Kilimani, Kilimani. Utanipata Kilimani.
Unanicheki na kucheki. Mbona unasileki. Piga desi bombo.
Yeah. Uku tunapate kwenda mbele. Kona mabete kama wop. Uma wame jato kwenda mbele. Dembendembe, uku tunapate kwenda mbele. Kona mabebe kama wote, nyuma wamejaza. Dembendembe, 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 dembendembe.